Tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Natumaini wote hapo mjambo pote pale duniani. Asanteni sana wasikilizaji wetu wanatoka pote duniani na inathibitisha kasi stesheni yetu hiyo inaendelea kuongeza idadi ya watu.
Mioni yalipe mabaya kwa mema, nifanye ukumbuke uyaoni. Ndo maandiko yanavyosema, nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Jabulanti Chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo, mwambie tunapita so mikono juu. Najua maisha safari mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali kulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika Kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jua mvua vyote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka enzi na vaga kanda mbili. Never, sikate tamaa maana Mungu anakuona. Never, sikate tamaa angaika kila kona.
don't even know. Your body is so fine. Melanin for the window. Your smile is messing with my mind.
Karibuni, karibuni sana tena wasikilizaji wetu mpya wa Sauti za Afrika. Na karibuni kwa moyo mkunjufu wasikilizaji wote wetu kwa ujumla. Kuna wengi na tunatoa shukrani nyingi sana. Tunatangaza moja kwa moja hapo kutoka nchi ya Canada. Kanasi mpaka mwisho, fuata tovuti yetu sautizaafrica.com au lugayetu.com. Na vile vile tupo kwenye social media sites mengi, kwa mfano Twitter, Instagram na Facebook. Bonyeza buttons. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi. Welcome back, shalom, sasriya kal, karibuni, welcome, niha, como se va to all our listeners. We are featuring here a collaboration on a remix. It's an amazing composition featuring Nir Ben-Ari, who comes from Israel, and who is playing the fiddle impeccably. And the artist, Subliminal, from Israel, just the same, like Nir Ben-Ari. Subliminal is a famous rapper in Hebrew to boot. And of course, Simba Mwenyewe, Diamond Platinums, in their golden voices and music exotica. Baila is the song. Enjoy.
למות שקיטיטה בשבילך מוכן למות שקיטיטה עשי את שלך תלחי דוך שקיטיטה אל תתעסקים לכלוך אנשים הם כמו נחשים, אוכלים את עצמם מבפנים מקנאים, רק חולמים על רגע קסום, אבל יש לה את המוזיקה, היא לא צריכה כלום. כשהיא רוקדת, היא רוקדת, כשהיא רוקדת, עם השמלה היא מסתובב, היא מסתובבת, איי 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 מסתובבת, לך דוהר מהר כמו רכבת, דוהרת כמו רכבת, וכמה כמה זה מושלם שהיא אוהבת.
אה אה, אותה מובילי, איכו תפונה, עושים איזה רודה, פונגזה תובילי, קוני קונה, סיור קוני רוג, קוני קומה זהידי, פיקמונה, תהיה תמוגה. Pena kabibi kwetu suna shushe na soda o ni moyo wangu mpesi kupenda na nguvu sana moyo wangu nateseka sana ile mpenda kimbarau moyo wangu utari kugawa kunipa sina moyo wangu lumana na sisi tisa sijana.
Me ye atona nina tona tona bichome ye tona lina
tona lina
nje bai bai ubisal tona ye uga upulio ye atu atu we tobi tembe ubi tembe oh ya be malonga mo ubi levi sombe kai oh ya me atu we
Sauti za Afrika. Sauti za Afrika. Choose it whichever way you like. It's the one and only radio show bringing you the best of African songs happening now. Bongo Flava, Zenji Flava, Ndombolo, Sukus, Taarab, Sublasso, Bangwanga, Dalex, and so on, Nakadalika. Stay with us. Visit sautizaafrica.com.
Yes, my yakala konze akulira kamole yoke manya joni
E karibuni, karibuni sana tena wasikilizaji wetu mpya wa Sauti za Afrika, na karibuni kwa moyo mkunjufu wasikilizaji wote wetu kwa ujumla. Kuna wengi na tunatoa shukrani nyingi sana. Tunatangaza moja kwa moja hapo kutoka nchi ya Canada. Kanasi mpaka mwisho, fuata tovuti yetu sautizaafrica.com au lugayetu.com, na vile vile tupo kwenye social media sites mengi, kwa mfano Twitter, Instagram na Facebook. Bonyeza buttons. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi.
Running up and down, looking to and fro, funny canting as seen on the travel show. Gives the barman an extra peso, backdrop group shot, cause he wants such a know that he is down with the brothers in the barrio. Down with the brothers and I just a gringo with time to kill and money to spend. Come to stand on any tenny man, cause he feels that he's one of a kind. Basco de Gama looking for the first time at Atlanta, known to his homebound friends. That's Tony, he can't explain to them.
He's looking for postcard poverty. He did not pay so much to see the same things he can't see away, the things that he sees every day. He's looking for postcard poverty. A little change of scenery does not want to be the same as the folks he knows away. The
only ones we have the beaten path to find the wood the master she's got to have. Finds the vendor, says she adores his craft, then tries to get the man to cut his price in half of what I was and our dealers made. A dollar sale just to tell her brave. She wants to bargain on an old man with a blade. A hugger like a native man, then to get her with. Now the master's down from the wall, mouth open wide to announce to all how she once went down to the depths of hell for a souvenir and a story to tell. She's looking for postcard poverty. She did not pay so much to see the same thing she can't see away, the things that she sees every day. She's looking for postcard poverty. A little change of scenery does not want to be the same as the folk she knows I will. She's looking for postcard poverty. She's looking for postcard poverty. She's looking for postcard poverty. She's looking for postcard poverty.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Natumaini wote hapo mjambo pote pale duniani. Asanteni sana wasikilizaji wetu wanatoka pote duniani, na inathibitisha kasi stesheni yetu hiyo inaendelea kuongeza idadi ya watu wanaotusikiliza. Inategemea watu kama wewe kujitolea muda na utaalamu wako kuiendesha huko mbele. Vile vile tunatoa shukrani kwa wote ambao wanahisi kutusaidia kwa njia ya mchango wa charity. Tupo ndogo kwa hivi sasa, lakini tunaongeza upana na kusambaza pote duniani. Taarifa zaidi unaweza kufuata huko katika tovuti yetu sautizaafrica.com. Na vile vile unaweza kutuvuta kwenye simu yako ya mkononi kwenye Twitter @AfricaSauti. Tarudia Twitter @AfricaSauti na Instagram sautizaafrica. Na vile vile kwenye Facebook. Asanteni sana.
Ningemtumanga, ningezitambua ishara zake kwake mi, ningefika aha. Sisili ninampenda, binti kisiri, moyo wangu wa moteka, binti kisiri. Sisili natesi juu yake, ye binti kisiri. Sisili ninampenda, binti kisiri, moyo wangu wa moteka, binti kisiri. Hicho kina umo mawazo, mwiki binti kisiri. Nasiga afali na pumkuta, akiwa na wenzake wanaongea, wanajiuliza mimi wanaongea na vipi. Nashangaa pale napomwita, nahisi huwa anakata. Sijui ndio siki au mapozi, au mapozi naye. Afadhali angejua kusoma hata tale jumbe ningempa. Eti kama ningejua ishara, basi kwake ningefika mimi. Afadhali angejua kusoma hata bunge jumbe ningempa. Eti kama ningejua ishara, basi kwake ningefika baby. Sisili ninampenda, binti kisiri, moyo wangu wa moteka, binti kisiri. Sisili natesi juu yake, ye binti kisiri. Sisili ninampenda, binti kisiri, moyo wangu wa moteka, binti kisiri. Hicho kina umo mawazo, mwiki binti kisiri.
Binti kisiri yuko full, yani yuko bomba. Amendatisha mia mwezi na yake figa. Tatizo moja tu ambalo mimi linasibu, kila kukicha takiwaza misipati jibu. Nikimwambia neno I love you wala lijui, nikimwambia neno I need you halitambui, nikimwimbia nyimbo nzuri hata sikii. Mbingu na sikitika kimona binti kiziwi, nikimwambia neno I love you wala lijui, nikimwambia neno I need you halitambui, nikimwimbia nyimbo nzuri hata sikii. Mbingu na sikitika kimona binti kiziwi,
hata kusema neno I love you kwake halijui, hata kusema neno I need you kwake halitambui, hata kusema neno I love you kwake halijui, hata kusema neno I need you kwake halitambui. Baby, 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 boo, baby, I love you. Ingawa natesika naye, baby, I need you. Baby, 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 I need you.
Sisili ninampenda, binti kisiri, moyo wangu wa moteka, binti kisiri. Sisili. ninacho chachukila kwa inu ngakala nchito yome tikugwilai di Miami kainu sukulu yose yome tafunzilai di Miami kainu ngakala magitala tikuhimba di Miami kainu.
Karibuni, karibuni sana tena wasikilizaji wetu mpya wa Sauti za Afrika, na karibuni kwa moyo mkunjufu wasikilizaji wote wetu kwa ujumla. Kuna wengi na tunatoa shukrani nyingi sana. Tunatangaza moja kwa moja hapo kutoka nchi ya Canada. Kanasi mpaka mwisho, fuata tovuti yetu sautizaafrica.com au lugayetu.com, na vile vile tupo kwenye social media sites mengi, kwa mfano Twitter, Instagram na Facebook. Bonyeza buttons. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi. Na kila tuwe na nukta kiuno chenyege range kinugu na shangama ujuzi ya Mungu. Hakuna kofa, kuna sugu, maswali bila majibu. So nafanya nionekane chizi, hata sielewi nini la kufanya. Akili zifanye kazi mekufa ganzi, hata sielewi na unaniota mama.
Where you coming from? I tell you, CLA.
lugha nyingine. Macho migoma hayaone kiumbe mwingine. Huyu mtakopa tazima, ila lazima ninyoshe mji mzima. Acha moyo nibebe unipeleke unapotaka. Nitarudi siku kitaka. I'm falling, I'm falling. Masikio ataniziba akinita darling. Moyo unanienda mbio, naisoma namba. Mwili mlaini utasema leungo kwa pamba. Hana chale, hana shanga. Mi macho mentokele kishanga. Sina kika ni chicha uganja za zamani. Ila na sifa za kuitwa mwandani. Tuchengie shuka, tuchengie majina. Nimshike mkono niende naye dunia nzima. So nafanya nionekane chizi.
Hata selewi nini la kufanya.
Akili zifanye kazi mekufa ganzi.
Hata selewi naona nyota mama.
Where you coming from?
Hata selewi, selewi.
Where you coming from?
Hata selewi, selewi.
Umetokea wapi kwani?
001.
Sauti za Afrika, coming to you live from Kitchener, Ontario, Canada. Pleased to bring you all types of African music from the mother continent. Sauti za Afrika, where you discover Africa through music. Ndombolo, Sukus, Bongo Flava, Chimurenge, Makossa, Taarab. List is long.
The list is long.
SautiZaAfrika.com. Follow us on the website. Like us on Facebook, Instagram. Asanteni sana. Sauti za Afrika, coming to you live from Kitchener, Ontario, Canada. Pleased to bring you all types of African music from the mother continent. Sauti za Afrika, where you discover Africa through music. Ndombolo, Sukus, Bongo Flava, Chimurenge, Makosa, Tarab. List is long.
The list is long.
SautisAfrica.com. Follow us on the website. Like us on Facebook, Instagram. Asanteni sana.
Influenza vivanco, inflation vivanco, freedom vivanco, yellow vivanco.
Na inge brindi mata na inge,
yellow vivanco.
Na inge brindi mata na inge.
I say, tell them, make them hear. Na sickness, original sickness, hey fever, na sickness, original sickness, malaria, na sickness, original sickness, jaundice, na sickness, original sickness, influenza, na sickness, original sickness, inflation, na sickness, original sickness, freedom, na sickness. Original sickness, yellow fever. If you don't die inside, the yellow will fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cash them yourself. Now your money go do them for you. You go yellow pass yellow. You go cash mustache for face. You go get your double color. Your ears go black like a coal. You self go think, say you define. Who say you fine? For school, when we're there for school, yes, we're going to say, teacher, oh yeah,
teacher,
who's still my bleaching,
teacher,
my precious bleaching,
teacher,
I buy them for shopping,
teacher,
for 40 naira,
teacher,
how I go yellow,
teacher,
how I go fine now,
teacher,
I go die you. Tisha, oh yeah, foolish, oh yeah,
foolish,
who steal your bleaching,
foolish,
your precious bleaching,
foolish,
you buy them for shopping,
foolish,
for 40 naira,
foolish,
you serve one yellow,
foolish,
how you go fine now,
foolish,
your face go yellow,
foolish,
your yash go black,
foolish,
your mustache go show,
foolish,
your skin go scatter,
foolish,
you go die,
foolish.
Yeah, yeah, tin.
Yeah, yeah.
Sauti za Afrika, coming to you live from Kitchener, Ontario, Canada. Pleased to bring you all types of African music from the mother continent, Sauti za Afrika, where you discover Africa through music. Dombolo, Sukus, Bongo Flava, Chimurenge, Makosa, Tara. List is long.
The list is long.
SautiZaAfrika.com. Follow us on the website. Like us on Facebook, Instagram. Asanteni sana.